Igama elihle lingcono kunengcebo echichimayo. Igama noma idumela elihle liyigugu kakhulu, kangokuthi kwamanye amazwe liyavikelwa ngokomthetho. Lokhu kungahlanganisa ukuvikelwa kubantu abangabhala noma basakaze into engakuhlambalaza nakubantu abangasho izinto ezingadicilela phansi isithunzi sakho. Lokhu kusikhumbuza isisho sasendulo esithi igama okumelwe likhethwe kunengcebo echichimayo. Umusa ungcono ngisho kunanesiliva negolide. Izaga 22 verse 1. Singazakhela kanjani igama elihle futhi senze abantu basihloniphe? IBhayibheli linamacebiso amahle. Ngokwesibonelo, cabanga lokho iBhayibheli likushoyo encwadini yeHubo 15, ephendula umbuzo othi, kubani oba isimenywe etendweni likaNkulunkulu? Umhubi wathi, yilo okwenza umkhuba ukulunga, uthi okhuluma iqiniso enhliziyweni yakhe akazange anyundele ngolimi lwakhe. Akazange enze lutho olubi kumhlobo wakhe, uthi akakhulumanga sihlamba umngani wakhe omkhulu. Noma ngubani onengekayo ngokuqinisekile uyamala emehlweni akhe. Wenze isifungo entweni embi kuye. Nokho akaguquki uthi akazange athathe isifumbathiso. Ihubo 15 verse 1-5. Ngeke yini wamhloniphe umuntu owenza njengoba lo mbhalo usho? Enye into eyenza abantu bakuhloniphe, thobeka. Izaga 15 verse 33 zithi, ukuthobeka kwandulela inkazimulo. Abantu abathobekile bayabheka ukuthi kukhona yini lapho kufanele balungise khona bese bezama kanzima ukulungisa ubuntu babo. Baphinde bazimisele ukuzehlisa, baxolise uma kukhona abamphathe kabi. Abantu abaziphakamisayo bona bayashesha ukucasuka. Izaga 16 verse 18 zithi, ukuziqhenya kwandulela ukuphahlazeka, nomoya ozidlayo wandulela ukukhubeka. Kodwa kufanele wenze njani uma othile ekukhuluma kabi? Engabe kumele uyithathele phezulu indaba usacasukile? Nakuba ngezinye izikhathi ukuya kwabomthetho kungafaneleka, iBhayibheli lithi, ungaphumi uyosingatha icala lomthetho ngokubhuduzela. Kunalokho, khuluma udaba lwakho nomakhelwane wakho. Izaga 25 verse 8-9, umbhalo waphansi uthi, okunye okungaba usizo ekuxazululeni izinkinga kutholakala encwadini yeBhayibheli kaMathewu 5 verse 23-24, kanye no 18 verse 15-17. Umbhalo waphansi uyaphela. Ukuthatha lesi sinyathelo kungakongela imali eningi. IBhayibheli aliyona incwadi yenkolo nje kuphela. Liyincwadi enesiqondiso ongazethemba nongazisebenzisa ekuphileni. Bonke abakwenzayo lokho elikushoyo libasiza ukuba babe nenhlonipho futhi bazakhele igama elihle. Sesiphelile isihloko.